saɗormaji wonƴitagol bakaji gaddata kan he ko'e mu'en gonɗe no torra himɓe ɓe bonondaji diyele toɓeteɗe e kokke kewtoto nder hitani fuu. Hanono Stéphane Ondo zi jo andal luggi ɗiggal o enen haaliri ɗum.
Se ko Allah fi wonƴitagol bakaji o woni sababu fitinaji. Woɗi ndeni yoro e bonondaji ndiyam fotondiri e nimɓe ɓe ngala bawɗe e ɗum sabi mbina ko nuuli e talkaku.
Sembe jama are nawtorade ladde jaaya e beeli ɗum ɓuri waddude lural naata caka himɓe cakantaraje. Hanono Stéphane Ondo ZO
kanƴum ɓeydata saɗormaji hakkunde leñi ɓurdidirol gattengol ngol ye saabo murtere pelle murtuɓe mburto nder mum. Ndenne fi wonƴitagol bakaji o kan woni sababu kujje ɓurɗe bonde ɗo nder leyɗe Sahel.
Durwo heɓude mosola saɗormaji wonƴitagol bakaji e durwo heɓude mosola rafikeƴeron hakkillo fukkingo ɗum woni donle ɗiɗi tawaɗe dow daaɗe gomnatiji leyɗe Sahel ɗe en.
Andal godangal dow filla majjum e hoore mun na majjum ɗum fuu ɗum jiɓodira. Jonka sayto ɗum nangi ƴamodirde yalla fi rafke ƴoran ndenagon artete heɓanede mosala na dalila fi wonƴitagol bakaji on durwi ditte e mum. Ɗe woni saɗormaji ɗi leyɗe Sahel ɗi gonno kawra e mum.
Sigila renude ladde e jaaye to bonu na ko watta ladde de wilita kan en tan keƴeta laatade heɓude mosola saɗormaji himɓe tawra. Tilayno pelle daraniɗe himɓe leydi e himɓe cakantaraje gatti hanno Stéphane Ondo zi haaliri.
Nder filla joƴƴino laabi filla hawji jaaye e laddeji ɗon gam durwididde e pelle murtuɓe pelle ɓiɓɓe wuro daraniɗe dow fiiɗen nokku mangu keedani.
Dalila majjum ndu waddi ko sigila mawɗo awre leɗɗe howde leyɗe Sahel gam faddade tenere gonɗo no ñaama warde e leyɗe ɗe endan dawra. Stéphane wi'i golle awre e renude leɗɗe ɗe du himɓe leyɗe Sahel ɗe jeyi waɗude ɗum.